ya bunduki.
DJ Denik.
Mwanadamu yupo hai leo,
kesho kifo.
Mwanadamu yupo hai leo,
kesho kifo.
Mwanadamu yupo hai leo,
kesho kifo.
Nafanya chenye nizafanya leo, ya kesho namuachia Maulana. Mwanadamu yupo hai leo, nayo kesho kifo. Nafanya chenye nizafanya leo, ya kesho namuachia Maulana. Anayemuabudu Mungu ndiye mwenye busara ya kweli, hajali atakula nini wala kunywa nini, anamtumikia Yehova.
Nikaanza safari, safari ya mbali, mwanzo nilimweleza Mola wangu ni mbozi mimi. Tena nikasali swala yenye bidii, huku nikimlilia Mola Mungu asiniache mimi.
Najua siku itafika dadi, hii dunia nitaiaga kwa heri, ila tumaini la moyo wangu ni kuwa nitaiona paradiso. Afya njema hali njema maisha, huzuni kifo hakitakuwepo. Ninatamani sana ukweli mikuingia paradiso.
Nikaanza safari, safari ya mbali.
Oh baby,
wala wangu ni mbozi.
Kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
DJ Bunduki
and for you,
DJ Denik.
Ninabadili mienendo yangu baba,
baby for you.
Just me and you, not to fight pamoja, let's keep it true.
triple a gift. Hakuna raka mami, guaranteed you'll be my wifey. And I know you feel what I feel, especially when you make it love to me. Ooh, you're the one, you're the best. Sai uko fire, uko bomb, uko fresh. Na feel ni kama nime over my step. But deep down kuna kahidra singing.
Nini kuweka juu, juu baby. Juu, juu, juu baby.
I
just wanna give you affection.
DJ Denik.
Ain't got no time to waste. No need to fight it. Won't you come give me a little taste? Nimekuweka juu. That's why you got my body all up on you. Nipe love true. Ooh, ooh, ooh. Why my waist for you? Watch me doing it all for you. Shake my hips for you. All this sugar is all for you. Nimekuweka juu, juu baby. Juu, juu, juu baby. Juu, don't know what to say. Ni siri yetu mimi na we. Nimekuweka juu,
juu baby. Juu, juu, juu baby. Juu, juu, juu baby. Juu, juu, juu baby.
Juu, don't know what to say. Ni siri yetu mimi na we.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life.
DJ Bunduki.
Ataka unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una
DJ Denik.
Before ni deadly nijenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utona my mistakes.
Inaitua surgery.
Unaza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
Swa idanganya side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life, oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears, daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Style zangu ni medley, Nashu wanga mdeadly. Marapo anaona movie, Nashu wanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message sawa, zina ziko MT. Nashu wanga mzi, here I go, geuza flow, mwisho mwezi kuna nzeve, but at least kuna domo. Mazote watandika kuni diss, itabo, nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row. So dance for me, babe, just dance for me, babe, dance for me, babe. Yeah, mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda kumako. Ni like tu ataka ni mekawat moja mbaya hapo. Hii night ikwe true atike shoji one kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please can I be free? Relax and take it.
Nini kompede Morali kujuna sija sika fefe Umenifunga basika milisa sentence Nesikia njeve nikali kandete
Only you, you make me spontaneous. You make me feel courageous. Like a boom, unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya Riley. Tena it's offensive, always you kuni buy me. Ina jeni yaho, mage mwana ni timing. Niko into you, nani ya toka my line.
Alaka laka do. Alaka laka do do do. Alaka laka do. Alaka laka do do do. Alaka laka you.
Stress. Nispo kuge, nitapita takwa friend. Hizo zingi
kuacha Mary J, yo sama kinetic. Papa tu bampo kini pa hat-trick. Nina lamba breakfast, lunch and pia na nina. Wacha kutu feeling, unanituliza
mtu. Unanifanya singe, unanifanya ride. Tena expensive, always you kuni buy me. Nina deni yaho, mande mwana ni time. Niko into you, ndani yako kama line.
Alaka laka juu, alaka laka dudu.
Kupenda kuna gaujabali na leo na mateso mimi. Bata yule lo mwetu wangu mwendani, kesha jio na wa mjini. Na ile ahadi ya lonipa hakuitimiza, nani atakuwa dereva nipo kwenye giza. Kabla moyo sija kufa basange nijuza, kumbu kumbu zake kichwa nizina nyumiza. Nipora dhimie nionekane fala juu yake, kama nzi nife na kidonda chake mama. Toka kimbia nakosa kulala mwenzake, nia nieleweshe mana sielewi. Baby we
sielewi, sielewi, sielewi.
Kizungu mkuti mama
sielewi, sielewi, sielewi.
Basi minomba nielewe
sielewi, sielewi, sielewi.
Nipobu tuti mama
sielewi, sielewi, sielewi.
Basi miache solemba.
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the Champion.
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ DENIK.
Kufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua niko kwa hebina. Akufaju, 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 akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Akufaju, akufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Nime come kwenye base na kabla new moon. Dancehall, dancehall, metuwa kufaju. Nime come kwenye base na kabla new moon. Dancehall, dancehall, metuwa kufaju. Bend your knee, bend your shoulder, legs are teased, now in your order. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Here we go, here we go. New style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wamama kwenye maleso, wanakatika kufaju is thing on the show. Wewe ni deme bushika meza, kwanza inamo wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija, chakukemba mtoto ntakukemba.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma imekuna.
Sama 5, 4, 3 to the 2 and the 1. Pull up selector, cock up your gun.
DJ Bunduki,
DJ Denik.
Kisi mama kama nyani, to the left, to the right, to the center. Alafu nini, anipe bega. Akwa wazena, wazena, watoto. Akuna pressure, jiachilie kidogo.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida, na unajua ingoma.
Tuko, 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 Dania, 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 Dania,
tuko niko ndania na sitachania maisha full mduka vile nilidania na laba taongezea dania we amini kweli Yesu ndo njia niko na Kristo wazito huyu Yesu mwanzo mwisho na Kristo wazito muulize DJ Vito
tuko ndania
Take ya punda hey madam watch your story kwa sana kam ebu okoka salvation ni kam alibedi mambo ikawa done it's over we are done bomba kato bomba anafanya roho yangu ina dunda sasa wewe wachana na dumba juu ya sante ya dunia ndio take ya punda
tuko ndania
DJ Bunduki
Kila siku nakusoma kama sabotage
DJ Danik
Nikiwa nawe na hisi nimeshinda loto Ukiwa mbali nani atanipa joto
Yeah Anywhere that you go anywhere that you go oh.
Kuimba kwa ngoma halusi mabele walikucheza ndombole Musa Juma lipopo kasema
Marcelina you make my heart go papa the way you show me your love make my heart go rap papa yeah you go rap papa the way you give me your love make my heart go rap papa yeah
hata waluya wakuone wajifanya wakuone ni watameza meza mate hey. Unanjaro za manduli ni nanjaro za atuoli tunatesa tesa tesa yeah. Go pendangi masponsor hey. So simple like a violet ukikosa sembe na mure nda tunakula pia supageti
anywhere that you go anywhere that you go oh.
Halusi mabele wali kucheza ndombole Musa Juma lipopo kasema
Marcelina, you make my heart go papa
Nimeamini uko all over Kweli Mungu uko all over uko all over all over uko all over Nimeamini uko all over Kweli Mungu uko all over uko all over all over uko all over
Everywhere you come my ear and keep call uko day and keep on by one pick my glass nina cheya
Got more grace from my father niko chini yake niko chini ya mwamba I'ma tell you that that I'm fear now In the stereo, no interfere now
Jina umenipa niko faina Hata kungarisha ki designer Bila menifanya nda uo Hata fanya mambo usicheze kando Niki kutafuta gana kuget Umeni cool down, it's a mess Oh God, I'll never forget Kila mahali baba uko kila place
Nimeamini uko all over Kweli Mungu uko all over Uko all over All over, uko, all over Nimeamini uko, all over Kweli Mungu uko, all over Uko, all over All over, uko, all over
Mina follow nobody, mina follow nobody yeah. Mina follow nobody, tu na dwani kona dade Mina follow nobody
DJ Denik
Yeah, ole buso
Siko one man, siko solo Niko na daddy, sina kasoro
Yeah, siko one man, siko solo Niko na daddy, sina kasoro
Father, father, father omnipresent Omnipotent, me and no fear them
Yeah, this Wana sema ni mechize Lakini ndani ya jani go easy
Niki kutafutaga na kuget
umeni cool down, sita mess. Oh God, I'll never forget. Kila mahali baba uko kila place.
Nimeamini uko all over. Kweli Mungu uko all over. Uko all over. All over uko all over. Nimeamini uko all over. Kweli Mungu uko all over.
Can I get mad at tena? All over. Party tena. Tena.
Najua leo utafanya. Kuliko livyo fanya jana. Fanya. Fanya. Fanya, fanya. Najua leo utafanya.
Fanya.
Kuliko livyo fanya jana.
Fanya,
fanya, fanya. Fanya, fanya.
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni haki leo katanuka. Vile naona kasha anza kunuka. Usiposhuka baba leo katanuka.
Fanya. DJ Bunduki.
Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile ina gong. Hebu sifika kwa ingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile ina gong. Hebu sifika kwa ingo.
Najua leo utafanya.
Fanya.
Kuliko livyo fanya jana.
Fanya.
Fanya, fanya. Fanya, fanya. Najua leo utafanya.
Fanya.
Kuliko livyo fanya jana.
Fanya,
fanya, fanya. Fanya, fanya.
Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na vipofu wataona. Nikikuona hata shida zitaona. Ah. Nikikuona na wagonjwa watapona. Baba fanya.
Fanya. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile ina gong. Hebu sifika kwa ingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile ina gong. Hebu sifika kwa ingo. Najua leo utafanya. Kuliko livyo fanya jana.
Kill him with the love, dola kwa meza. Sigino, nipe sigino. Baby cheza, kill him with the love. Baby kill him with the love, dola kwa meza. Sigino, nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
Wacheze kamale.
Bebu siseme.
No.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukifika gejani. Chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah, yeah. Cheza kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika katupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga. Baby, cheza. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shikishikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
DJ Bunduki the Champion.
DJ Denik, the king of the superstars.
Genazi kwangu onga onga. Sabuni chooni. Namaliza mimi kwanini jamani. Kama Mwajuma umempasimu chajabu kanito. Salima hata kima pensi anataka bol. Magumu Avelina kada kumpagari eti anita. Nguvu sina. Walalo
pengine. Wani nasubiri nini duniani, nasubiri nini? Wani nasubiri nini duniani, nasubiri nini?
DJ Bunduki
nilempenda kama langu akaumiza roho yangu.
DJ Denik
kani wazicha niwe party nihudumie kanisa tu. Nikaogopa mapenzi tu tena usinyo na tumuka utoa huwai. Sije mlaumu wala kuwacha zamani. Ukikata noro utajubu nini siku ya kiyama? Kama Diana
basi mutajabu gani bro?
Ae Penina
pesa nataka boy
mama ivana
ada kumpagari eti anita
nguvu sina
wala
nguvu sina
bora nife bora nife wanda nitagomoka pengine lada nitagomoka bora nife bora nife wanda nitagomoka pengine
nipe love kwa kusina pressure. Tuzuge wote mami iko pesa. Love it till I die nisha sema. Yani nikikuona nijifeel tukukesha. Wacha ni kurak number one girl. Life tutakula ndani ya Bugatti. Epiga misha na mikucha sidi wati.
DJ Bunduki
oh, na, na, na.
DJ Denik
wanna take you down low. Mindani ya wanga na sina kazogo. Ikisha dunga kango. Na kuwaga muhenga na kupa misemo. I wanna take you down low. Ndani ya wanga na sina kazogo. Nikisha dunga kango. Na kuwaga muhenga na kupa misemo.
Mshedede, nikudun, nikudunde. Mshedede, nikudun, nikudunde. Mshedede, nikudun, nikudunde. Mshedede.
Oh my gosh.
Mshedede, nikudun, nikudunde. Mshedede, nikudun, nikudunde. Mshedede, nikudun, nikudunde. Mshedede.
Chura linaruka ruka na midede nisha simama. Nipitishie mpunga harufu inanimaliza. Nataka nikishiba nijikungute, kikoi nijifunge nijitulize. Na nikitaka tena nijiongeze, mapenzi nipetele tunitosheke. Oh my, wanifanya teja, natamani nikupige kangeta. Ona, deli ninakesha, ninavyo kuhemia ndo napenda. Oh my, wanifanya teja, natamani nikupige kangeta. Ona, deli ninakesha, ninavyo kuhemia ndo napenda.
Mshedede, nikudunde, nikudunde. Mshedede, nikudunde, nikudunde. Mshedede, nikudunde, nikudunde. Mshedede.
Oh, oh my gosh.
Mshedede, nikudunde, nikudunde. Mshedede.
Nikimona bala baby akiamuni kifa ananipata ma kila time nikimona macho yangu juju kila time nikimona ananipata mundo faras alfu ya warash bila peni kesho kwa sawa bila cheda. Every time I see you I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. I go gaga.
You can talk to DJ Danny on class 254-726-151-050.
Na feel hit, na feel free, na bado na feel breeze. Ni kama niko ku beach. Ushani mix, tenu kani fix. Ushani changanya na bado atojani kiss. So wacha niku, dembeleze. Niku weke hayata kushinda veve. Mini kaa joto babe kama ukona jeve. Na putreat kama toto kama niku bebe. I go gaga, I go go gaga. Cheesy cheesy kichwa niko zigzaga. Rumba manze na iskia nkama raga. Raga, 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 raga.
Every time I see you I go gaga.
Some money, some money, some money in a pocket. Some money, some money, some money. Miss me one.
one thing them searching some money. Every girl want more of it, some money. Taxi man can't do without it, some money. Policeman with a gear need it, some money. So right now me a hand for it. With a 7-0 check me a must get it, yeah. Me a hustle every day and I. With $1 million plan every day me a beat. So right now me a hand for it. With a 7-0 check me a must get it, yeah. Me a hustle every day and I. With $1 million plan every day me say me want some money in a pocket. Some money. Me say me want some money in a wallet. Some money. Me say me want some money. Some money. Me say me want some money. Me no need no trouble, man. All me want is a money plan and a pretty girl on me hand. It's a good life, all me do. Yeah. So right now me a hand for it. With a 7-0 check me a must get it, yeah. Me a hustle every day and I. With $1 million plan every day me a eat. So right now me a hand for it. With a 7-0 check me a must get it, yeah. Me a hustle every day and I. With $1 million plan every day me say me want some money in a pocket. Some money. Me say me want some money in a wallet. Some money. Me say me want
girl, I'm gonna fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Oh yeah.
Fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakupata. Niwe nawe. Unachotaka, nitakupata. Heli niwe nawe.
Oh baby, I love you.
Niko gym ndo nikae fiti for you.
DJ Banduki.
Nasuko ma wiki ndo ni self cafe for you.
A boy tell na kula noma. Baby nisipo kuwa ipita nitachoma.
Zack.
Ni wiki mbili misita kuona. Punguza sinapu tatu tengeneze boma, yeah. Oh baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe. Nata nikitunga marigaga.
Oh baby I love you.
That you run to, the one now what to do, the one that you have his name, the one that you call your baby.
When we need a fuata, anything you want, I get it one time. When we mean attack, same on that you suck, I get it first time. When we need a fuata, anything you want, I get it one time. When we mean attack, same on that you suck, I get it first time.
Baby, I love you, yeah. Oh, I love you, yeah. If I don't love you, karo kana kula tabu.
Bunduki.
Moto zaidi ya maka unapochoma moyo wangu is burning.
DJ Denik.
For your love, hey, like the drum is banging. You make me jump to the rhythm and the beat anytime you are dancing. Baby you, hey, unaposonga mina songa na you. Ukikwenda nalo mina follow you. You make my heart go deja vu. Baby, hey, woman we want to love you one time. Woman we want to love you two time. Woman we want to love you forever. Woman we want to love you one time. Woman we want to love you two time. Woman, we want to love you forever. You make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa pa pa. Hey, you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa pa pa. Hey, you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa pa pa. Hey, you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa pa pa. Hey, when I need para, kwa mwingine sikwendi nishaeka kikomo. Nambo si nipejera. Nakupenda kiukweli mtoto wa Kikenya. Oh, you dey make mana go gaga. Oh, ndo mana nakupendaga.
kupenda najua kuna watu watapenda baga na vile nimesingwa hibi tu wata like wata hate na wengine ma pretenders but we don't give up we don't care we got by my side man make you fear we don't give up we don't care we never carry gun around cause we don't fear so woman we want to love you one time woman we want to love you two time woman we want to love you forever forever woman we want to love you one time woman we want to love you two time woman we want to love you forever forever
you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa 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 hey you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa 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 hey you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa 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 hey you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa 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 hey you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa 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 hey you make my heart go ram pa pa ram pa pa ram pa pa pam pa pa pa
it's a love is a beautiful thing ila kuko imekulemea sababu ni wewe
jua inanichoma kibandani
why just treat me right I'll give anything you need I'll be your one and only why just treat me right I'll give anything you need baby
nilizani wa migori mambo ya uzungu nisilewi kidogo na chopata baby usivimbe ipoke hata tukila umena usiseme sio sawa
sio sawa I'm a high class girl bila hiyo sio sawa
baby takuwa sawa masi niliwe nilivyo nilivyo nilivyo
na minyelewe nilivyo nilivyo nilivyo
masi niliwe nilivyo nilivyo nilivyo
na minyelewe nilivyo nilivyo nilivyo
na madini klasiki
Ija Bunduki
Sina visenti ukweli ila kitandani hatari kukudenda usiniache baridi kipenzi
si unajua mama sio sawa
nataka niwe na wewe
DJ Denik
lakini no romance without finance no logo kipenzi I'm a high class girl
chonde chonde mami usije niacha kilema wa mapenzi taratibu baby njoo twende sawa
chonde chonde daddy I don't wanna be a slave in love vika baby see
hey hata tukila umena usiseme sio sawa
sio sawa I'm a high class girl bila hiyo sio sawa
baby itakuwa sawa masi niliwe nilivyo nilivyo nilivyo
na minyelewe nilivyo nilivyo nilivyo
masi niliwe nilivyo nilivyo
nilivyo
Nothing I never mind. Make you shake 'em when you walk up on your spine. Oh, oh, oh. Where'd you want me to lie? Not good, I ain't so wild.
kuacha wewe. Alimradi unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuachi, pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nachapa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usijine chako fitna na maneno yao.
DJ Banduki the Champion.
Hey yo, this your boy Aleki hanging out with DJ Denik.
Una habari, jinsi gani moyo wangu na upiniza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nachapa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nachapa fitna na maneno yao.
Anai boy,
nikirege juu kama pilot. Chini sijugi tena, wakipiga mbea kama parrot. Wambie kwa kwa mimwe mama. Ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.
Kwani boss, Anai boy got the game lock. Mpaka lini ndawambia maisha London. Dealing with a boss, said you know that. Atubadilisha channel ame program. Saga, a girlfriend I'm loving your vibe. Hapa kame waka moto kolo nana. Basi njo close kidogo, kidogo. Nitupe lugo nito injeve kidogo. Nipe joto. Ha baby nakutaka we sitaki nobody else. Uyo fala jomulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makali. Si sari Anai boy.
Nikirege you kama pilot. Chini sijugi tena, wakipiga mbea kama parrot. Wambie kwa kumi mwema mani. Nganganie, nganganie, nganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie tena. Wakipiga jungu nganganie, nganganie, nganganie tena.
Wakichocha bibi nishikilie.
Peplin Town is my home and me rap it for life.
DJ Banduki.
If you represent Shalix, you're my family for life.
Family for life.
Mama said bless your friends, your kids and your wife.
Kids and your wife.
Nobody trouble me, cause I'll never take it nice.
Never take it nice.
DJ Denik. Make the world a better place for you. Pray for me as I pray for you. The world is made up of me and you. So love everyone surrounding you. Make the world a better place for you. Pray for me as I pray for you. The world is made up of me and you. So love everyone surrounding you. So we sing again. Oh, 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 oh. If you're happy and you know it, make you sing. Oh, 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 oh. If you put God over everything. Oh, 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 oh. And if you're thankful for life, make you sing. Oh, 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 oh.
Yo, check this.
Where me come from nice. People have good vibes. Party we are party nice. Everybody feel alright. Where we come from nice. People have good vibes. Party we are party nice. Everybody feel alright.
From morning to evening we dey on the street. Watch all my people feeling nice and sweet. Them girl they feel nice so them went on the beat. And my real man them a skanking sweet. My DJ play it again. Pass me them make me want to vibe again. People love Shalik so we do it again. If you can't get enough request again. Make the world a better place for you. Pray for me as I pray for you. The world is made up of me and you. So love everyone surrounding you. Make the world a better place for you. Pray for me as I pray for you. The world is made up of me and you. So love everyone surrounding you. So we sing again. Oh, 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 oh. If you're happy and you know it, make you sing. Oh, 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 oh. If you put God over everything. Oh, 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 oh. And if you're thankful for life, make you sing. Oh, 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 oh. Pipe Town is my home and we rep it for life. If you represent Shalik, you're my family for life.
Family for life.
Mama said, bless your friends, your kids and your wife.
Kids and your wife.
Nobody trouble me, cause I'll never take it nice.
Never take it nice.
Make the world a better place for you. Pray for me as I pray for you. The world is made up of me and you. So love everyone surrounding you. Make the world a better place for you.
Filo meniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe.
Oh yeah.
Nipepe.
Oh yeah.
Mbasi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tujizishane. Mimi na wewe hadi tusikane.
So let me be your love doctor.
Kupenda siyo chocha.
Oh yeah.
Sita kucheza muka.
Oh yeah.
Ay,
ay,
ay, ay. Let me be your doctor.
Oh yeah.
Nakupenda siyo chocha.
Oh yeah.
Sita kutenda baby.
Oh yeah.
Oh.
Express my feelings to you cause it real and true. Me no drunk, girl, me really quite sober. You bust my brain, I'm sober and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor.
Oh yeah.
Nakupenda siyo chocha.
Oh yeah.
Sita kucheza muka.
Oh yeah.
Ay.
Ay, 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 ay.
Let me be your doctor.
Oh yeah.
Nakupenda siyo chocha.
Oh yeah.
Sita kutenda baby.
DJ Bunduki,
DJ Denik.
Ninapokuona kwa TV, ungejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako yani, mia kwa mia umeniteka Kenyan boy. Vipicha vyako IG, venye vifilter unapendeza kamdol. When you make crash girl, all day, all day. Najua we miski doga, unajulikana kote. Wanakutambua wengi lakini kwako sikajitamba. Nipenda pasi kidogo, yani kidogo. Nijeleze mi kidogo, vile nimezama mama. Moyo unashindwa kujizuia. Hata kama anijui, nikimuona moyo wangu natulia.
I'd rather go blind when I see you with another man.
Cause you're my crush, darling.
All day, all day.
This feeling you give me, I'm falling for you.
Mapenzi baby, takupatia
DJ Denik.
Ata nyumba nzuri mi, takujengea. Na wimbo nzuri baby, mi takuimbia. Changu chako wangu wa moyo, imerizia. Ukitaka shopping Dubai,
I swear
Mungu wangu nitabari,
I swear.
Ukitaka cross na Ferrari,
I swear
Mungu wangu nitabari,
I swear.
Ili mradi wangu kufurahi,
I swear
Mungu wangu nitabari.
Peleke showroom kila siku ule vitamtam. Nataka nikupeleke showroom nikanunue gari kila siku ule vitamtam.
Kumwagie dolari
ukitaka human and baby hair.
I swear Mungu wangu nitabari,
I swear.
Silver na gold nitakuletea.
I swear Mungu wangu nitabari,
I swear.
Nataka sana upenzi ufura,
I swear
Mungu wangu nitabari.
Mwana zipiga karate,
yeah.
Oh, 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 lingo ya nini? Oh, 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 lingo ya nini? Si uache malingo, hey baby, si uache malingo. Si uache malingo, hey baby, si uache malingo. Uache malingo, baby, si uache malingo. Uache malingo, tupa malingo, lenga malingo. Mtoto wa president, minajua provider wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mtoto wa Mungu, pesa makaratasi, yeah. Oh, oh, oh.
Kupanda kwanzia leo niite daddy.
Daddy yo.
And when I hit that spot, baby call me honey. Daddy me.
Asali nitajiririsha, utaipanda kwa ndani. Vitendo nadhibitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Sakuni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low.
DJ Bunduki.
My baby go down low, go down low, go down low.
DJ Denik.
I make you dance, oh.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you dance,
oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 giddy. siwezi tingisha. Unatatisha nimeshikanisha. One time na nishapata picha. Vile ndashikanisha ardhi na mbingu katikati. Jijenge pool ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shopping uende Bangkok. Itisha only night. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down.
Umebeba hadi zile nataka. Unanipa feeling girl.
And you know I want ya. The way that you carry your body. Unaleta shida mbaka na bandari.
The way that you bend down, bend down. Inanitatiza mbaka na kuja kwenye wo. Baby girl, umeni mada. Basi tunde ni kupe chukikesha. Baby girl, piga kinana. Punguza sauti wasituskize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini kori yo. Zioni ya pakeja hini ngoli jo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa mori yo. Hapa siko free hini kori yo.
Zioni
ya pakeja hini ngoli jo. Ita ubu niko horrible.
Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Kuroga
wezi kuwa the same. The way you wine still regular. Kuroga maji iwe champagne. Vilo na tingisha zigo. Misi wezi la la la. Kuroga lafu na memweko. Tufike home kisha pa pa pa.
Pige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga yeah.
Asa wote
koroga.
Kenya boy.
Nyuma na koroga yeah.
001
Kiuno bila mfupa eh. Unavyokata Malkia palipupa. Wako nimedata. Changa changa, gozi ya koko bata. Shepu mpalisi ya zanga, yani swadata. Wangu moyo, utaupeleka puta.
Anja kukosa,
sinyora miyambo. My mama sita.
Sama karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti. Madwiti twiti. Kamijazi ya kati kati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti. Speedy me ya misi fungi begi. Yuki jigi jigi. Hey mama.
Pepete. Ipepe. Pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete. Ipepe. Pepete.
Ay. Ipepete ukichutama.
Ipepete, ipepe, ipepete.
Kenyan boy, Kenyan boy ya. Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete.
Chakufikisha hali napotaka. Basi ongeza manjonjo. Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo. I love the way you got it from me daddy.
You turn me, turn me, oh, oh, oh.
Fundi wako wa mapezi chumbani. Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya komeo.
Nizungushika usukani.
Drive me loco oh.
Katoto bisi kuti kuti. Madwiti twiti. Kamejazi ya kati kati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti. Speedy me ya misi fungi begi. Yuki chiki chiki. Hey mama.
Pepete, 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 pep
sana sana. Tukilala usiku mchana. Tumekumizi sana sana. Tukilala usiku mchana. Sana
radio, radio.
Tukilala usiku mchana.
Radio, radio.
Tumekumisi sana sana.
Radio, radio.
Tukilala usiku mchana.
Time before some fight, so many times I'm gonna make you cry. Baby, my baby, don't you cry. I know one day you'll be alright. Sometime before some fight, I know I make you cry. Sometime I fail to try. Baby, they want to make you cry.
She wanna on the beat.
I really, really like your body. Nobody. Without you, I can stop complaining. Without you, my life has no meaning.
Magnetic,
your life was so
magnetic.
Your voice was so
magnetic.
Your style was so
magnetic.
Your sweat was so
magnetic.
Kawa teka wa chumba
magnetic.
Kile unavyo imba
magnetic.
Waka kupenda Uganda, East Africa, sisi watu tuka imba.
Radio.
Like a TBT, hey. Missy pop but na rom card DVD. Watch it go viral. VCT, my studio na bumbiko na dani metoka ya VCT. Hii ata watu wakahawa watati, na wale wakupenda chai washati. Wangapi washa eat? Juu kuna venya sikia sauti solo na dai wamekali wachapati. Donda plus bombo clad. Kuna venya hizo vitu mbili Buddha's jai mix. Pointing pointies. Sai kuna venya niko na mapande ya feelings. Peso just nigga na changa shillings. Keja convertible nilibomoa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nda kujenga aje mtu wangu na Buddha wesi building. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ bring it back at TBT. Monday TBT. Tuesday TBT. Wednesday TBT. Thursday suno 20 TBT. Tunasha for Arsenal, hii ni rifle. Chelsea, Man U, nini rival. Enduambia Mariga, nili buy ball. Kuna dembu nasikia ana die ball. Jiga is wavy, hii ni title. Mr. Hunger, hii ndo title. Na kwa church ni kingia pastor. Wika zile za holy shit, mini bible. Hisi loko, nane ndio logo. Watizedu wana wika da, na si bongo. Situ na wika rap, na si coastal. Nilikafunga, na si leso. Slam boy kibera, mini ghetto. Lorenzo, Ike class mini benzo wanani ogopa hold up my DJ wanani ogopa Buddha na Missy Kenzo. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ bring it back at TBT. TBT 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 TBT.
Hata mandini romeli bamba
DJ Bunduki
Rabata nala nikijilamba
DJ Denik
Paka misipunguzi namba Rabata nala nikijigamba
Matina wadondoka, kiunoka senyorita. Napenda ukinishika, wana wana baki lole. Matina wadondoka, kiunoka senyorita. Penda ukinishika, wana wana baki lole. Jiwashina majita, senyora mamacita. Like your body ukipika, mona ridika. Alijiwashina majita, senyora mamacita. Like a body kipika, mbona ridika.
Kilicho mbele yangu lazima kione kwa macho. Kwenye mboni na kuona ukicheza mbele yangu. Tena umependeza umevaa t-shirt yangu. Kilo napotembea kuna mvuto wa kipekee. Sijo kanipenda heti kwa sababu naimba. Utumize nafsi yangu na moyo talia pa. Usiwe kama wale wanaupenda chapa. Na usiku pia walali wanapenda kwenda ba. Upende vile nilivyo jikoleza na kufa. Na mini tukua pamoja tutapika parawe.
Alijiwashina majita, senyora mamacita. Like a body kipika, mbona ridika. Alijiwashina majita, senyora mamacita. Like a body kipika, mbona ridika. Alijiwashina majita. Alijiwa umelibamba Bravata, nalani kijilamba.
Mata, asipunguzi namba.
Hey baby, usinipe kisogo. You are the queen in my kingdom. Gong gong shaingia ndani ya roho.
DJ Bunduki,
DJ Denik.
Ina moral wacha nikumbie. Kangoma kajam nikuandikie. Rhyme kwa ngoma nikupangie. Kamelodi kajam nikusukumie.
Bega kwa bega tunaendana. Kwenye roho chafu wataitana. Mimi na wewe tutapendana baby.
Yeah, you know. Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Spends in the full voltage. Hey, baby, you are rocking with the love of man. Everything that you do, put it on another man.
Alright then,
check. You're rocking it.
Tobaga, tobaga, tobaga.
Hey,
baby, tobaga. You're
rocking it.
Ewaka, ewaka, tobaga.
Tobaga,
so now we're cool.
Do what
you wanna want, I thought it. Your lips so sweet, my so got it. Mimi, do you let that man win his eye?
Beautiful girl,
you, I love your style. You're so tender like a pillow. Give me the chance, I can be your hero.
Please don't kill my vibe. I wanna feel alright. Spending it for good, hey. Baby, you are rocking with the love of me. Everything that you do, put it on a lover man.
Let me just walk, we are give them the vibe, yo. Oh, na, na, na. Kalonja kill the mix, care to give them my low. Selector give me bass on the treble. You want jump on top of the table. Why up on one, pull up the cable. Give me mic, let me show you that me able. Wipe on the floor, let me show ya. Banana that me have ya. From the head to the toe, me want touch ya. Me want hear how you ball out. Let me set the mood till the morning night. Me not stop till you alright. Baby, let me say that me want ya. Believe me when me tell ya. Me not stop till you alright.
Lamba lila lolo mwa. Lamba lila lolo mwa.
Samse lamba lolo samse lila. Every girl a pray that samse lamba lolo samse lila. Every man a see that
she a greasy, she a squeeze it. In a private you want keep it.
Yeah, we are busy. In a private you want keep it.
In a late night me a dream it.
When me turn your back you a feel it.
In a late night me a feel it.
Me touch your back you a feel it. Let me set the mood till the morning light. Me not stop till you alright. Baby, let me say that me want ya. Believe me when me tell ya.
DJ Bunduki,
DJ Denik.
Me not stop till you alright. Baby, let me say,
lamba lila lolo mwa. Lamba lila lolo mwa.
like a David. Watch and go zero look like a baby. Moji and Jabi, the way drop this a heavy. Inclusive party, inclusive raving. Akiuliza, I show inclusive na jibamba kabiza. Tell them na jigamba kwa jiza. When think about he has done for me, daily blessings coming.
DJ Bandugi.
So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
DJ Danik.
Okay, alright, ni show di papa. Na ukincheki hapa, imetoka pa. Na kauni ya mithi, unaweza uliza shosho. Bila lisumbuka kwa soko, wala futuka ukoka. Sazi watoto wa songo, sano uri ya tandogo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy.
DJ Bandugi.
DJ Danik.
like I never let you go. I'm happy when I see you smile. Oh, when do I go keep a tabo? I can never let you go. I can't keep your contact with you now. Cause you're passing on you, Mwengine. Mwengine. Oh, God. Tangangana na Josie Lale. Futa chosi penzi wangu usilie. Usilie. Oh, God. If you're a million, you they give me family, a boy and girl. Close to me, girl, you are the one. Who born to me, now you last in a. I go give you a million love.
Okay.
Zado anacheka baba ni Mr. Bean. Kiro facho napendeza vao peramin. Ikazalo kula chumvia solala barin. Nezeshi meshaka movie na sio netivin. Shere inenderea ata ukifareo. Tafike kongerea ujue kitoweo. Kupendana zamane honga wachoromeo. Nezeshi kwa kutamani uliona kwa video. Kafire toliza kurani hina beat. Nguti mbona na Iriwe Street. Mwanamke na maziwa na rari kwa zizi. Anataka kupakacho na endwa na kit. Salam ni bura zilipi room. Usijenge na chuma kuna tuwa gum. Mtoto wa mjini anuli kwa sium. Udogo ni udogo kukuba wezi kuzum. Achia udawe. Odase, 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 odase. Sana sana tu. Tucheze, 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 tucheze. Odase, tucheze, tucheze, odase. Sana sana tu. Odase, kuja sasa. Tucheze. Marana yuza nana reset. Men in black wanamke katowe tint. Kuna sani wengi wasojuwa mziki. Wanataka wasafi na yoga na jik. Hey, mwana sikiriko. Haulipishu kwa safiri wa migu. Silete zaki sister do. Ukijileta leto takali ya mdo. Mtu ataji kendo kupiga kerere. Tumependa nyuma na reta kimbere mbere. Washa kama pere, cheza kama pere. Utabaki kunyongere na utanyona gere. Salam ni bura zilipi room. Usijenge na chuma kuna tuwa gum. Toto wa mjini anuli kwa sium. Udogo ni udogo kukubwa wezi kuzum. Achia udawe. Odase, 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 odase. Sana sana tu. Tucheze, 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 tucheze. Odase, tucheze, tucheze, odase. Sana sana tu. Odase, kuja sasa. Tucheze.
But you bought 31. Take you to my place, girl, I make you my own. Woman, rock your breed and you give me fast one. Girl, that's nice plenty, they can't done. You know, break and lace, but you bought 31. Take you to my place, girl, I make you my own. Woman, rock your breed and you give me fast one. Oh my God, OMG. Get another one from BMG. Oh my God,
get another one from BMG. Walk, walk, walk out. I for the satin, but we sing this tune for the girl if you broke out. Walk, walk, walk out. I for the satin, but we sing this tune for the girl if you broke out. Are you ready? Are you ready? Are you ready?
Cause
ready and steady, ready and steady, ready and steady, my girl. I don't want to show them, it's a boy one. No, make some girl understand. Boys are blank. Watch it. Go. Ready when you're ready, me na pendo na voketi mama sita me na pendo na chonipa. Ready when you're ready, me na pendo na voketi mama sita me na pendo na chonipa. Girl, me and the girl leader, me can't follow back on nobody. Me and the girl leader, me can't follow back on nobody. I meet them free, anything the girl them want call me. I be them pray for anything the girl them a walk call me.
Sure.
Walk out.
Walk out.
I for that's a thing, I be single, this tune for the girl if you broke out.
Hey.
Walk out. I for that's a thing, I be single, this tune for the girl if you broke out.
DJ Bunduki.
No money, baby.
DJ Denik.
No money, baby. No money, baby. Safari, shenyare, tutangeare, washa yonare, nikubige msumari, atwende savana, kaone wanyama, nikupe banana, dumana, naomba nipe.
Gang ita kukari do. Bop ita kolimo. Goko hora mini horrible. Niko mbele cheki horizon. Lamba lolo bewa lolipo. Bo male tuko korido. Nyama wengi cheki bori bro. These are the king gorio. Fuck popo mini radical. Be a pastor about dani kitema mini cardinal. Mdogo mdogo hini cardio twinning mini opio. Ziki shika wiko wabu. Sura mbaya we ni tadipo. Sura mbaya lakini debe jo. Ramadan shingo padlock. Kura iba lakini sembe no. Niki pull up you can do the yom. Chinya maji pewa sushi mom. Black chana try kuni rob. Niko mbele yao sana. Wani party ata dawa. Bob Marley na Versace. Pewa moshi miti dawa. Muko maji kila siku. Mimi juu, mimi shower. Hey, kabla woke kwanza manga. Stay fly, mi mabawa. Niki land wanna fly. Ziki shika wika wabu. Ziki shika wika wabu. Ziki shika wika wabu. Wiko. Ziki shika wika wabu. Vintage hini kaya. Zako sawa zangu mbaya.
Dar es Salaam in Milan and Paris fashion check your pattern.
Check your boy.
Ziki shika wika wagan, kiti shika kawe wanywa. Fiti sima kawe wala, inchi nzima mina tajwa. Hey, light skin when you wallet. Hini jealous kiza buzz man. Seti vela shika lighter, miku shoto mila right man. Chin ya waba mini titan. Samba ya check your timeline. Niki chana mi makosa, minya mwezi bila cosign. Hey, niko wevi zenyu low tide, hamniwezi soma profile. Daily book mini loka, check your boots zangu locas. Ziki shika wika wagu. Ziki shika wika wagu. Ziki shika, ziki shika, ziki shika. Ziki shika wika wagu. Ziki shika wika wagu.
Superstars Entertainment.
Mixboss Entertainment DJs.